Ya senadia. Sho. Petit logish. Sho. Ha ha. Ya. Abana kuna waska mafuguse. Wala. Sho. I champion. Otuku inyusa sa. Sho. Go.
Kana petit senadia zamina na peta bona na. Deba jisa mama senega. Na beba baba kezo sefi.
Kuphela ukubo somandla angandile ngomlomo ngishaya ivese nomsoqo lamakadi ngizowahlafuna kuvuka umhobholo ngithi noma ngiyangithisa mina raso ngiyangithisa kule khemi nginkinga and you know the only one enganginika inkinga ngishaya ingoma kuthuma izulu kuvume nabaphezulu kanti ugogo nomkhulu bathi yo wemzukulu kwi-hip hop unkulunkulu this is not a reverse shukuthi sifuna ukunishaya nenhlele nishaya u-reverse ngizoningena one by one ngizoniqeda le verse kuzongibisa ngenyoni vele ngithisela phezulu ngibaboshela amakhanda okleva bonke bangivume I supposed to be the soldier but ngingakhetha ukusola I'd rather be a ducky cause ngikhulele kasi phumena nje ngiyageleza ngihliphisisa amakasi kule kembini eshe ngihlanganisa ngemishini ngizibhushela ifeshini ungababuzeli okishini bathi ngiphethe amathophasi ngoba ngwadla amascopas ngizibambele abantwana ngibagcwalise enkambini engani iphathi kamnganami sure izinja zami
zazabona nam